kulwanyisa wabula sitani osaanira kufa ebintu byonkoze sijja nakutyaka nkugambeko ebyedda tonyumya zenninawo Yesu wempumulira saategeera nti omulungi Yesu gyali nayeyo munsi omulabe yanfuganga nze bwe nasenga oyo Yesu nendakabyedda Zenalinga musibe sake mitegoje ya danteze Ngomulaba taiza wabula ya fuma file mchibi Laba wankule mbera ngera tuwala nzenzikirile Gala Yesu asobola laba wampa manjine musenguka Sate gela ntomuluji Yesu jali Na yeyo musi umulele ya fuganga
Baby.